Faustin Fliday, Yo Candela.
Mondo Tatiana, Yonse Nangai, Na Peki Saki Yombi Yo Kela, Yo Kakite.
Condition pour tout.